Kunichiti, Mungu nipe ambaye ataweza kuniacha. Mungu nipe wa kwangu kumiliki, chochote nitachomwambia aweze kukifata. Mfumbe macho stamani, mtulize atulie ndani, ela asimpe mama yake anipe mimi. Nikisusa kose amani, anililie chumbani, hata kijiangalia kwa kio anione mimi. Aweze zetani mpelekeshe, hata kinifumania asiniache. Aningangania kama kupe, hata nikimchiti acheke cheke tu. Uyo ndo namtaka mimi,
ndo namtaka mimi,
ndo nampenda mimi,
ndo nampenda mimi.
Anamtaka mimi,
ndo namtaka mimi,
ndo nampenda mimi,
ndo nampenda mimi.
Kitu ila sinipe utiai, anitoe sehemu zote ila sinitoe uhai. Anipende asinilaghai, kama nikimpata nitamtunza omai. Mfumbe macho stamani, mtulize atulie ndani, ela asimpe mama yake anipe mimi. Nikisusa kose amani, anililie chumbani, hata kijiangalia kwa kio anione mimi. Aweze zetani mpelekeshe, hata kinifumania asiniache. Aningangania kama kupe, hata nikimchiti acheke cheke tu. Uyo ndo namtaka mimi,
ndo namtaka mimi,
ndo nampenda mimi,
ndo nampenda mimi.
Anamtaka mimi,
ndo namtaka mimi,
ndo nampenda mimi,
ndo nampenda mimi.
Oya, 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 oya.
Master, like a monster, and this is the good master.